everybody.
My name is Wafubi Watam. Wengwa na chura. Azwa na nchanganya mama mtu wa kiva kinyora. Nye Wafubi Watam. Na wanaongo. Wanavojua kupenda ukimchiti ya najinyonga. Nye Wafubi Watam. Wanajituma. Yani masupa umani awakubali kuludishwa nyuma.
Mwenze nuna pena madem. Nye madem. Jamani napenda madem. Nye madem. Mademu warefu watam. Nye watam. Mademu warefu watam. Nye watam. Mademu warefu watam. Nye watam. Usiombe umpate mlefu. Awe na minyama nyama. Asa kisuku wa gaga utasema na piga danadan. Tena warefu na wapenda. Hawa boy hawa choshi. Na siyo waporo. Wakikupenda wanakupost. Sio DP. Wanakupost. Facebook, wanna post. TikTok, wanna post. Instagram, wanna post.
We say no, not pen on my dem. I'm my dem. Yeah, my dem. I'm my dem. My dem, who we who's your top? Yeah, what top? Our top? Yeah, what top? Yeah, we who see. Akiri yangu wana nivuruga. Ana yoto kajali wana mungunyu. Zidyoto zina nipashida.
Mademu weupe noma. Haso kipata kakusoma. Akinyo soda na iona. Na wana milio kama ngoma. Kwanza hawaji chubui chubui. Hawa sumbui sumbui. Hata geto luku ikikatika. Mwanga baka asubui.
Nikikupa sifa sawe mbamba toba. Ni wepesi wanabebeka kama mkoba. Wananoga kama ndizi za mkoba. Kuna dadeki wanabinjuka sio waoga.
Unazimia, ukipata shepu mabonde. Utamu wake kutasimulia. Hapapendi kutese.
Vibonde.
Hapataki pressure.
Vibonde.